bakarira
bakarira n'igishimo ari mazima na umutima
bari he
bari he abiziza imbabazi z'umwami wacu
bakarira
bakarira n'igishimo
Yo
Bakarira mutu